In ng'at Nyasaye koso, iserwako Yesu e chunyi mondo owari kuom richoni. Kapo isetimo kamano, kare in hekalu ma Nyasaye. Nyasaye en wuon ringrewa kod duto ma wan go. Nikech oseng'iewowa, nong'iewowa kane en e msalaba, kendo nochiwo rembe kuomwa. Iseketo ri e lwet Yesu ne, mano chiwo nengo maduong' ni kuomi. Sani inyalo wachone, kawa ruoth, tinende ni abed ng'ati wuon. Duto ma an go, gin magi. To adwaro mondo ilosa, abed ot maler, kami nyalo dakie. Karicho moro ni e chunyi, mondo ihule ni Nyasaye, to bende ni dhano wadu. Tem loso wach kare, kod jogo miseketho nigi. To bang' mano, kwa roho maler mar Nyasaye mondo obi odage chunyi, kendo gene kuom konyi loyo richo duto. Roho maler mar Nyasaye ok nyal donjo kama richo nitie. Nobene malit ka richo moro ni e chunyi, kapod iparo weche maricho, kata wacho weche maricho, kapod itimo mirima kod ich lit gene, onge kaka roho maler nyalo donjo e chunyi. To ka wayawa ne chunywa duto, eka opong'o chunywa kod hera, mor, mirembe, kinda, ng'uono, ber, yie, muolo, ritruok. E kinde akinda mirwako roho kamano, eka inidag e ngima maler, kidwaro weyo chutho weche duto ma ok long'o ni Nyasaye. To teko mare ema nokonyi loyo temruok duto. Iniwinj ka chunyi yom kendo opong' gi mor.